Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗen aljumaare capantati lewru mai hitan 2025 sakrab to gondom heɗade hejun amen ndi lelinde mangal muɗum beete hannde fuu mi calminam sanne fewde julde idi nde ka coggu biƴƴe ɓeydiga sanne bomako ɗo fayi tole kedde e région leydi amen ndi cakuro capa kiloji capan joyi le ñalawma hannde o hakkunde uynayi tati yaade uynayi tati temedɗe ɗiɗi yeyirte leydi amen ndi ka natodirgol hunde afrique ɓiɓɓe hunde afrique ka yo hunde tabitinde sanne fewde yontere ke enade huntodirgol ɓiɓɓe hunde afrique mi jehi yiiloyde yimɓel yogaɓe ɗo ɓiɓɓe leydi tugo gonɓe wurde leydi amen ndi ñalawma hannde o gara ɓeydarat fam ele journal amen ngal yaltugol jamma worɓe ɓamɓe ka yo caɗele mawɗe hakkunde yimɓele ɓamodirɓe le ñalawma hannde o dossier de la semaine am ñalawma hannde o ɗum mimi haala majjo o gara ɓeydarade fam ley hemmeɗo e seeɗa sakira ɗum sembi kabaruji ɗi mi jogani on beete hannde bisimilla moɗon e heɗade ɗum julde idi nde ka ana wondi ɓattade sanne leydi amen ndi le ñalawma hannde o hono no communiqué ministre kumaniɗo kabaruji ɓiliɗi e dinaji fayeto fina tawaji holliti alalbare ɓittide le muɗum o holliti wiide julde idi le leydi amen ndi waran wadde asawere jiɗɗi lewru juin hitan 2025 hay communiqué maɓɓe goɗɗo kasi moɓe jaltini alkam saare keñen kaɓe kolliti le muɗum wiide julde idi nde waran wadde so lanɗo jaɓi aljumaɗe jeegom lewru juin hitande 2025 fewde e majjum ɗum woni landinaɗo fewde julde idi nde hoore coggu biƴƴe kañum ka nabbi coggu muɗum nabbi sanne le leydi amen ndi le ñalawma hannde o toon biƴƴe le ñalawma hannde o ujunaji capan joyi sefa yeyirte kilo ɗuwoni cakuru ɗuwoni kilo capan joyi o ka hakkunde uynayi tati yaade uynayi tati e teme ɗiɗi yeyirte ɗum holliti ɗum hunde ko wembi sanne yimɓelle yogaɓe codoɓe koltiɓe metti muɗum fa keɓen famtara keɗɗen ko Alima yetara heɓani en dow majjumdo festango Mawdou Samba Seko Oumar Ousmane Niali Boni
e wi julaɓe yogaɓe bomako e kulukoro tiɗala coggu aliment bitay o saabi egguingol galɓe ɗe ɓe ɓeydi wiide client ɓe jiyatake sanne
gocide katamen fe
le wattu cakitiɗɗi sodoɓe ana fanɗi ko garata aran dulum ɓurno welde saabi galɓe ɗe ka saabi koɗe eggui ɗon ɗum tampinimin sanne keɓal amen ɓuyteke cakour dumo ana sottire 1500 cakour biƴƴe 1700 ko ɓuuri futtidde heɓude le lumo ngo yo ñamdu dabaji cewɗi
client kañe ɗumke en embauche holti wiide kewalla coggu o ɓeydi tiɗinde golle mabɓe
golle embauche woni komin gatta hikka ñamdu dabaji ana tiiɗi toon goto 1910 sottete min jettira min codanam baali amen ñamduji cakuru ana sottiri hakkude 3000 yaade 3200 sini guure dabaji tiiɗi wajib coggu baali ɗiɗu nabban ñamdu dabaji ana tiiɗi nokku fuu no sottirta cakuru ana sotte hakkude 1800 yaade 3200
fodde ka ɗo tiɗalla heɓene jogola coggu baali ɗi ɓeydi tiɗude
balɗe seeɗa ko heddi hakkunde amen e julde yimɓel yogaɓe codoɓe baali so sottita kañum en ka won produit ngaji yogaji ɗi nawtortole ñalawma hannde o yala heɓa uttinde ɗiɗo baali fa yimɓel codoɓe ɗum en ɓe ka ana guirƴana ɗumen ha ɗiɗo produit ngaji ɗiɓe nawtortole ñalawma hannde o ka hollitama wiide ana yettinde caɗele sanne banggal cellal ɓinqel adama noon hollitiri wiide vétérinaire en fa keɓen famtare keɗe ko kanko Ibrahim Tangara o vétérinaire goto holliti Dramane Maiga
il y a beaucoup de vitamines qu'on utilise aujourd'hui
vitamine ngaji fa he wonton ko min awtorto leedi amen de le ñalawma hande o wondi sarti modum warata balde noga e jitti won goddi e hore sarti wala e modum kutteje modum ana wawi matede jaati de tew o gado yottinta fei cadele bangal cellal bingel adam produit ngaji jibe teedi so hokke dawaji di yo fa dum uttindina ben so tawi dum yo antibiotique ngayno e dum wa yottinde jaati cadele cellal bingel adam buri fu bo heñere modum sarti dokketedo o yo munyal yalla antibiotique titiri ɗiɗo dabaji ana heɓa jalade calɗi mabɓe ɗo e hirsugol mabɓe
yettade
ɗiɗo kabaruji fo no mbawi tottude hakkillaji moɗon dow majjum do hello amen facebook na ɗo compte x tawede caɗele ɓiliɗi kabaru ɓiliɗo e nde rafi ndenagu le runde afrique nde fuu région ngaji kewɗi gonɗi le runde afrique kañum en ka dokkodirgol muɗum juuɗa yo hunde cellude sanne ɗum yo hakkunde leydi amen ndi kañ e leydi togo mo ɓiɓɓe leydi mumen hewɓe kañum en ka wondi wurde le ñalawma hannde o le leydi amen ndi hono fuu ɓenɗo yimɓelle wurdi le leydi amen ndi le ñalawma hannde o joɗagol mabɓe ɗom latiki hunde newide sannena fati yatara tewti andude ɗum keɗe Ousmane Niali Boule e Oumar Wa Guelo
mede mila on kebi fam meden tawa le dalare suudu lekol woturo ndu suudu lekol ne leedi togo njodi le mali jeenu mo min noddiri do andre ndu suudu lekol ne do togo gondu le commune njoyo bamako chapande jangobe garata le mudon sabe mojjugol jande gattende le mayru ko don ko holti wide darno do ndu njettu do hore mun e o golle
golle janginte yo golle ndima ko non do wad surinta be heobe an le o do golle ko min bajjin binto sukabe yo golle kanye tibara
tiagal nafangaajo hebi fu on dan do suudu lekol andre wi jodo gol mudon le maliti day
jiati gi toujours la
den chilmina do fa gasi do wad so mil tafi birfitade wada non gadami fu yalla mil heddo
Patrick Olympio yo neddo leedi togo goddo gado golle doktoro yaaku le mali o ma sawra sukabe le kliniki goto ana wayni ga hono le leedi angommi don ko weli o doktoro e wi makko golle makko wana mali tan jogoni nafa leedi makko togo du ana heba nafa mudon
je suis au
mali do ile hitane 2019 tagal ko gado mi jande dubi sappo so lati mi doktoro nyalama hande no mi do gollite mali kobe wala fucca de le ko kibmi kollam o mi nangiri dum so boyi mi dem pabo nyobe hewbe
kon be ni himbe leede godde hewbe woni hebe jodaade le leedi meden di be keba tiidal la fu be rewbe worbe an gada si golleji fu
cuudi dogotoroji noga e joyi gondi le cercle buffalo be hokkama panungaaji faa to batir kan e ordinateur yella e be keba faa bitaraade bangal golleji mabbe di le din do nokkule le lamu ma hina to kaaji ingol dido panungaaji golleji mudum wadde alalbaare noga e jitti lewru mai hitaanu 2025 refrigerateur ngai didi do woni frigo ngai didi won ko be dokka don sescom gondo la handi kan e kumjia hokka yella ne heba risugol ana heba risude faa gasa vaccin ngaji mudum o do faa ba muya ka projet mum nodirta swed kan wadi do yimbe be golleji mo e nawri bangal imadaraji fa darno cellal bibbe adama emle nokku o ka yetti sanne o do hakkile
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yaltugol jamma worbel ngabbe suudu kayo hunde tampino sanne yimbel bomondirbe le nyalamo hande o buri fu rewbe hore hodo fu sambi bini hodo fu watta so worbe bambe be ana yalta jamma be keddo to ndu fa wakati 1h 2h jamma donki andan be kabaruji bilide nedda ko kanyen ka holiti wiide tumu ya wayutinde chadel kewde hakkune yimbel bomondirbe be koliti du wiide joddagol so haltida tam wawi latal sababu ittude odo tiddal la fa kebe famtare anni ko adama amadu haydara hebanen do majjum do fettango modu sama seko
yaltugol worbe jamma saata fuf kabar mudun newaki yodun tidalla hakunde bamdirbe hewbe e robe landabe hulti mette mabbe
namanyaki yemu
so mi fa wadi suudu kan ada hani andude mana jaltata mana kanda wartude cuudi worbe yogabe jom rewbe hillaka dum fi wakati mo be jidi be jaltata e mudum wakati mo jidudu be gartata wala fu ko be bawi haltidide mabbe to wana ko ni
jonno ko dum so binda yaltugol jamma worbe be teddana haklaji worbe yogabe chefibe du kabar mudun le ngalurende
niti chenegaabe
sa jonyata gorama wajibo yaltam o yaha tewta na jonyom yaltugol amem jam kammar miden jidi dum tam mi ngadirta dum dum wana tewtoyde sukabe rewbe wobbe so ara andika wam debbo mo joppata cuudi jam wam to jam ana yotto adhani wirfaade cuudi
ko buri hewde rewbe haifa latari sababu yaltugol sarfu worbe mabbe ka non e wi kanko dunke kabar nedda ku yakuba dogoni taguji ko worbe jogi non gilla be may rewbe
wana rewbe haifete wiide kanyum em sabin bini dum sabido amen do worbe hewbe kanyum em ana wowi san yaltude jam faiso be bami be keddoto jukitaade wadde dum hewbe mobe jaati sendata katino wadaino suudu kanyum wakati wadi suudu
e wi ruketu jukite lolido rose tendinowo kabaru dewgal amondirbina hani watondirde hakillo
wana kamar debbo ma ana tunni nadu omo tampine nadu omo nyirbino do horma watta son jalta jam adhan darane ko woni darne ma kayba mo kayba galle ma o e hore gorko keddotodo sella fa becce jam daraki ko woni darne mudum edum tiidi ngami de narda rewbe kanyu en ka tawre munyal faham be lato yimbel kontondiro
yalla jukari no haniri kabaru weltugol worbe sato fuf ta dum lata kitit alla tanti rose hulti wide bamundirbe be jehinaade dum
kan lom so ce n'est pas
so gorko ana yalta jam debbo kanyu tam wawa ittude dum ana hani ko haltida dum tafom e gorama ko nyinga ta dum le hende omo hani joddade mako be kaltidan be yewo hodum sabi omo yalta jam so sabi suka debbo goddo yaltinta mo jammaka debbo o wala ko wawi dum
from d'être vigilant
kanon kanko dunke nedda ko kanye tindinowo kabaru dewgal an darda robe be patti fi tampina worbe mabbe sabi dido kabaruji di ka bitino yewtitide be do yalla jamna hewtale dewgal mabbe
sakabe hidibe on pami don kaddete kabaruji amen di bete hande ga hono andir don ne on bay holitide en ko woni himmeji modon fu bangal no golleji amen di yarta do on do numero on gadan chapan jiddi e jeegom chapan jena e jitti chapan joy e jeegom chapan joy e jeegom soni on noddi on do numero ka min gadan ko woni e bawde amen fu yallam keba hunchande hore ko woni chadele modon bangal ko kolitit don men ko o do journal kan e magazine ga on jukitar jom o fu on bay hitale dum dudu gollirgal amen gal min noddirta ko na fu ni on gadan 37321 mere mere no fandi ka fuki na taw do bu no kredi e le telephone mo do fay so fay mo do tacita ki itede hanu andi don fanje e fay nokku do sere yowtira me magazine da wana jukita da salam yowtira ame magazine nyalo mo hande o kertanaado sukaabe ka ana yowi e do buddugol cuudi le college gondi do matede sannel leed amendi le on do wakkati doni sukaabe kam en ka ko heewi mu en fu fuddi yaade foftere le on do wakkati hay be no sukaabe jobe foftere kam en ka ana landina yaltugol hakkune mu em e le faaba mu ya cuudi horebe cuudi le college to be janga tato faabe jeewa jeewa college kaydi nidi na dubbe ngada fijo hakkune mabbe yaltugol be do suube sukaabe kam ka wana yela yimbe sukaabe saraabe sukaabe heewbe le nyalo mo hande o kolti be wiide kam en kana hulani sanne ko nawri bangal denago mabbe magazine tous les enfants du mali nyalo mo hande o la lacha walati in fa landini dum aniko ousmane nyali buli aniko modou sama seku kan omar way galo fewni em do man jom en nyalle jam
jahan do dabaji di ngon do min biloyoto e dimbur gawoyi deuxième cycle yoroso do min noddan dj mi mboma mi nyama zame min jian si dabaji ifo mi jango nokko no dit yeli mani awadan ko foti lebbi jena do janga sa yalti ay gidra ma ido weli sanne min hitande fo innan yobana kam
mama pe pour ma
dido halaji yusuka be likku yogabe bamako yeli mani yoroso bankas e gaw be ciudal fe kuyam mabbe e dido yewtureji di wobbe kay nawtureji sanne nyalomo wortumo yogabe nakkepi timma imuji di yalla kambe dun nakino dido yewtureji sarabe yogabe dun holtiwide di hakilaji di na hanti sabi dun latto sababu hawrintinde jande famu e birki suka ka yogabe kay ko wembi be yo denagu suka bebe
de un les
ans arandini dun faboto suka dun beeda andal mudun ka ko nayri bangal denagu ni tan suka be njoppirte do yoro so do mi inna suka non mi yobana suka wakati butteme didi wakati du budi chapande joyi min kay chadele fu matali hen suka be pijam fa belto
c'est bien
di de yitri jidi jogi nafa sanne elle kabaru jande di lato sababu utude tampere jande ji suka be lukki ngadi le hitande jande be dadi dun dun yeltinde suka be lukku be yari nukuji yewtoyde ilato sababu suka be ngatun haklo sanne kala ko be pami ele hitande jande de e kay dun wayno dirde non gondindiri jangino be yoga be bomugo e kay nyake delidinde
so dun wada mano wirano idum muddi sanne dum fabor suka be no kan yindirde hakkune mudun yan homo fu totta goddo hakkile le timmode hitande mine min ngadan balani so le soudu l'école
dum de d'accord dunke jande sirulwa gunini tabaru mudun holti wide do watuji di na jeyda e jandeji sukabe ko be jiltoto ko lato sababu anda no wodi hawaluji be nukuji kayni di dibi ndiyata ka dum yata fe cagal landinde kabar mudun fa gasa
so ngongani idum wela sukabe sanne cagal de tili jande dum faabo to dum no kan andirde leedindi kan nokkul do kaye fi yewete sukabe andan du no hawaluji wuri
ido yambireji e yewtureji na yada jati e jandeji dum beedana be famu welnan hakkile mabbe dum no holdir kanko dogotoro kabaru hakkilaji Idrissa Traoré kanon mo dalo kambe landinobe haywudi sanne sukabe be bimako ido yambireji soni haybaka nawawi sambinde taguji rafimbirki yogaji bangal sukabe likoy e kanyo fay landinobe be
so dum wadama no dum wirano dum faboto suka sanne holo hore mudun anda fina tawa mudun sabde suka wobbe anton atan njay famde honno mawdo famirta no idum fabo ko nayi bangal hakkille suka
dum mister wide ele nuku jogaji sahal e wuddu leedi ndi jangirde kewde na udda sabi rafnde na dum hadi suka be ko hebe hinadi jande mabbe e wadde hon dido yewtereji